Ashley, Yellow Boy, Kingless Record, Kupate wapi Maulana, kwani molu usiniache, Kupate wapi Maulana, kwani molu usiniache, Kupate wapi Maulana, wewe ndiye mpenzi wangu, ni wangu, wewe ndiye mpenzi wangu, Kupate wapi Maulana, kwani molu usiniache, Kupate wapi Maulana, kwani molu usiniache.
Haya maisha tuwa yaona, sio maisha ya kudumu. Kwani yeye Maulana ametuandalia maisha. Wakati Yesu alipokuja, alikuja kutuokoa, ili sisi wenye dhambi tukamshike mkononi. Kweli hapa duniani tumejawa na mateso, na kuomba baba yangu unishike mkononi. Kweli hapa duniani tumejawa na mateso, na kuomba baba yangu unishike mkononi.
Kupate wapi Maulana, kwani molu usiniache, Kupate wapi Maulana, kwani molu usiniache, Kupate wapi Maulana, wewe ndiye mpenzi wangu, ni wangu, wewe ndiye mpenzi wangu. Kupate wapi Maulana, kwani molu usiniache, Kupate wapi Maulana, kwani molu usiniache, Kupate wapi Maulana, wewe ndiye mpenzi wangu, ni wangu, wewe ndiye mpenzi wangu.
Nikiwaza moyo wangu unajawa na machozi, hata marafiki zangu walidai mimi sina uwezo, lakini wewe baba yangu nimeiona kazi yako. Tangu nikiwa mchanga umenilinda mpaka sasa hivi, kama mimi chombo chako nakutumikia milele, kama mimi chombo chako nakutumikia milele, milele, hey, milele.
Kupate wapi Maulana, kwani molu usiniache, Kupate wapi Maulana, kwani molu usiniache, Kupate wapi Maulana, wewe ndiye mpenzi wangu, ni wangu, wewe ndiye mpenzi wangu. Kwani molu usiniache, Kupate wapi Maulana, kwani molu usiniache, Kupate wapi Maulana, wewe ndiye mpenzi wangu, ni wangu, wewe ndiye mpenzi wangu.
Hapa kule pale kando hakuna kunisaidia ila yeye Maulana, ndiye tegemeo, shida na huzuni zinanikumba moyoni, nitamlilia nani, ni mwambie nani? Ila mimi mwana wako sitakuacha kamwe, iwe mbaya au nzuri, niko njiani. Ila mimi mwana wako sitakuacha kamwe, iwe mbaya au nzuri, niko njiani.
Kupate wapi Maulana, kwani molu usiniache, Kupate wapi Maulana, kwani molu usiniache.